Twas, twas. Mse ame deadly.
Kwanini?
Je, ju mix ni deadly. Ame do? Ame madwa na mix, ame madwa na hi. Kisumu Mombasa tampaka na hi. DJ Bunduki.
Bunduki.
Anawamada wo.
Anawamada wo.
Na jipuka ami.
Jipuka mse.
We taking over mse.
We taking over mse.
Tuna take over mze.
We taking over mze.
Kwenye mat,
mat.
Kwenye streets,
streets.
For my clubs, clubs.
Uki, uki, uki. Ukiulizwa ni nani ame come proving over.
DJ.
Nani ameleta ngoma.
Bunduki.
Ukiulizwa ni nani ame come proving over. Nani ameleta ngoma.
Damu.
Nani ameleta ngoma.
So soon.
Nani ameleta ngoma.
Ramji.
Nani ameleta ngoma.
Ahem.
Pewa ngoma.
She. Niken resident shipuka general. Deli niko harusi ya wengine funeral. Na roll na the ghetto superstar. Inafau kamu check tuna shine kwa so soon.
Aha, ni so soon chifuka diva. Na DJ Bunduki hii ni mix, ni remix na wabamba. Juu kila place itasambaa. Iwe klabu matatu ama mtani kwa bar. Tuko full time waksa, tuitaji timetable. Hapa na DJ Bunduki kazi ni kutantable. Nijifuka ami na ghetto superstar. Kama hautujui basi wome pitwa na wakati.
Yeah, mina ipiki top tena. 100% sema kipi top tena. Na vile mina mode world. Unaizani ita motora.
Motora. Ukiulizwa ni nani ame come proving over. Nani ameleta ngoma.
Bunduki.
Ukiulizwa ni nani ame come proving over. Nani ameleta ngoma.
Damu.
Nani ameleta ngoma.
So soon.
Nani ameleta ngoma.
Ramji.
Nani ameleta ngoma.
Yeah. Woo. Ha. Ramji.
Mimi umuita Bunduki aka Mr. Bundok. Sile anani rock. I track up a boom rock. Ramji.
The future.
That's me. Niko pacho na bedrock. Filma na Daphne. On to the mix. Bunduki na Ramji. Sindo veve chamu na chana bila ta big G. Geto superstar. Wameshika mta. Number one DJ.
Press replay.
Number one DJ. Na jipuka family. Mini familia niko sana two family. Jipuka president. Jipuka general. Jipuka diva so soon na feature Ramji. Ukiulizwa ni nani me come through vino
mani.
Ghetto superstars. Na ukiulizwa ni nani ameleta ngoma. Jipuka family na Bunduki.
Ukiulizwa ni nani ame come through vino nani ameleta ngoma.
Bunduki.
Ukiulizwa ni nani ame come through vino nani ameleta ngoma.
Damu.
Nani ameleta ngoma.
So soon.
Nani ameleta ngoma.
Ramji.
Nani ameleta ngoma.
Kenreise.
Pewa ngoma.
Ni rap damu, damu. Hiyo ni Bunduki,
hiyo ni Bunduki.
Ni overall DJ, overall rapper. Bonge la kolabo, hini ya ma big papa. No one can stop us, Nairobi to Mombasa. Fungua mlango jiami wa Shafika. Ni rap damu na DJ Bunduki. Tuko mbele huko nyuma turudi. Mix kali utaipenda hata na chuki. Seatbelt funga, ogopa michuki. Kula mix kwenye macha ghetto superstar. Kila mara kila kona mpaka dani ya bar. Number one DJ, uliza sister. Rap damu na Bunduki, the best brother. Jeja, DJs wanateta. Bunduki ameiva mpaka jeve analeta. Ghetto superstars na pacho is the future man. You better recognize Kenya yote tunatake over man.
Ukiulizwa ni nani ame come proving over.
DJs.
Nani ameleta ngoma.
Bunduki.
Ukiulizwa ni nani ame come proving over. Nani ameleta ngoma.
Damu.
Nani ameleta ngoma.
So soon.
Nani ameleta ngoma.
Ramji.
Nani ameleta ngoma.
Murderer.
Murderer.